wana weka energy vizuri tamajani. Dance na meme. Zoni gani wana leta maiza mabani. Tunaka vizuri. Dance na meme.
Strani za kizimbi team, si lazima ni dingi. Kitani kwa mabibe na kuitha ya simping. Situmi shilingi rini dingli ya ringi. Sdubis na nyinyi ni mezo ya free things. Sherehe kila tarehe manu sinanga penki. Tuna kumekwet siyo dikite ni fest. Tuli mpaka cherry kutikite ni zieta.
Yo, promised and delivered. Sexy nigga come to dance, sezi kata. Stoke cheza sifu mchezaji wa kulipwa. Neje kiuno chako weni mwepezi. Anakude desi kukulafia sezi kata. Wendo irori wendo gata. Dance kinja mapigwa Serengeti menje. Nilisho M7 that makende ni ya kinende. Serereke usiende, aluta bila gwede. Misheveve na sembe mbaka tengerere tenge. Neki watu wanaweka energy vizuri tamajani. Dance na meme. Zoni gani wanaleta maiza mabani. Tunaka vizuri. Dance na meme. Iche vile watu wanaweka energy vizuri tamajani. Dance na meme. Zoni gani wanaleta maiza mabani. Tunaka vizuri. Dance na meme.
Ata siamini, mbona mzee anashtuka. Na yako na mwere, mini kona chupa. Watu wako mafuta, ruchepe anashuka. Try kutupa, kona holy patroopers. Dance na yomini, usiogope mami. Rock and kamini, unadila msani. Unadai nini, the bill is on me. Siyezi reject your shit, but still me Gen Z.
Jumamosi tatupa, tabata ndani ya tama. Chapa sabasa au chaka. Chapeng vyuno wanaka. Tasa yo vitu vimewa. Ka utache kwa ugiha. Ta wanadada firecra. Kasa mabani toka atlanta.
Jeki watu wanaweka energy vizuri tamajani. Dance na meme. Zoni gani wanaleta maiza mabani. Tunaka vizuri. Dance na meme. Iche vile watu wanaweka energy vizuri tamajani. Dance na meme. Zoni gani wanaleta maiza mabani. Tunaka vizuri. Dance na meme.
For real, Siku plan kukuwa na kids. Madem flani walikata kumeza mapills. Vile broski uskuma makiz. Kwa denje ni mamesoza you have received. Kijana yangu mdogo hutembea na shh. Pedi mkubwa sana Kenya huituaga shh. Mina we who buy my views kila mara. Ni vile views angu ni za Masai Mara. A staffala, she got the staffala. Kichele boy na madam styles a safara.
Yo, timing perfect, indio anthem. Ya wapenda nao kwa wine and grinding bashment. Sisiri, we learn things like government. Tukeshe au tumalizie kwa apartment. Shikilia shanga kwa kiuno ya Aisha. Jiachilie, after mapanda shuka za maisha. Disorient, maheta VIP hawezi fika. Mrembo bengu wa Far Eastern. Nani malifisa.
Jeki watu wanaweka energy vizuri tamajani. Dance na meme. Zoni gani wanaleta maiza mabani. Tunaka vizuri. Dance na meme. Iche vile watu wanaweka energy vizuri tamajani. Dance na meme. Zoni gani wanaleta maiza mabani. Tunaka vizuri. Dance na meme.